nikawaona, na nikasikia. Ukiwaona tulia. Mazombe gang gang ya chankiling gang. Wewe nane
Agabajini.
Wanangu wote wanajua ninavyo kupenda mama, jamii natambua tunavyopendana sana. Mawifi wanakusifia, unanilea kamwana, maneno ya upotezea. Tushazoea lawama, ila yendo wangu mimi, mindo wake yeye, ananipenda mimi, nami nampenda yeye. Yendo wangu mimi, mindo wake yeye, ananipenda mimi, nami nampenda yeye. Tunapendana, yani mimi na yeye tumeshibana. Huyo nani shemeji yenu tunaendana. Ukituona kama pacha tunafanana. Oya ewa uni tunapendana, yani mimi na yeye tumeshibana. Huyo nani shemeji yenu tunaendana. Ukituona kama pacha tunafanana. Sikia hii
awe.
Kwanza adisi adisi utamkorea, ngikaa mbali naye lazima tasogea. Hapendi kuniona nikiwa nalia, na kwenye matatizo na nikimbilia. Kwanza wantu silipa kafo, kanipenda msela hata kama sobisho. Kweli nimeamini kweli sula siolo, kanipenda voivo hata kama sinado. Kweli amenipenda mimi msela, hata kama misina era. Hali yangu mimajarara, mejambazi kila siku misara. Ira yendo wangu mimi, mindo wake yeye, ananipenda mimi, nami nampenda yeye. Yendo wangu mimi, mindo wake yeye, ananipenda mimi, nami nampenda yeye. Tunapendana, yani mimi na yeye tumeshibana. Huyo nani shemeji yenu tunaendana. Ukituona kama pacha tunafanana. Oya ewa uni tunapendana, yani mimi na yeye tumeshibana. Huyo nani shemeji yenu tunaendana. Ukituona kama pacha tunafanana. Sikia hii. Unaweka matambe shikila mbeshi njo nae kati. We utumbo kisha ngondo njo nae kati. We na mbeshi kila mbeshi njo nae kati. We utumbo kisha ngondo njo na. Ujamani njo nae kati. Ngia nae kati. Njo nae kati. Ngia nae kati kati. Njo nae kati. Ngia nae kati. Njo nae kati. Ngia. Una mikono pigia 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 misondo we. We misondo we. We me sondo waga ba piga 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 me dondo we. We me dondo we. We me awa. Leo nakuja hivi kama chanki LG. Mazombe gang gang ya chanki ring gang. Always creeping guy. Naanza kupaisha mazombi yangu sasa. Weli kinamba na zombi, msela bandidu na zombi, sasi kisasi na zombi, kompari cheo unalolisha kwa zombi. Msela jazino, dogo iki, kitolondo mapesa mwaga pesa paka ziseme masi. Hey, ziseme basi, we mamendai na kudai ngoma hii. Msela kite, msela nyoka, dogo sari mpanya, hey, wasopa, tukutane ngoma ija.
Come on, subscribe, number subscribe, and call.